SoldierEntertainments.com.
Yanke Jeswaga.
Jada Hybrids.
Oh, wow. It's Jimmy Chatu.
Sibama sekela mundaba tili famous. So bama funo kipa ila Lakers. Tisha pino nangu tili pema papers. Certificates abano ni ma players.
Mali na majeras.
Niva kali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Mali na majeras.
Niva oyo. Bama pingiro kipanga bao yo.
Abo mali na majeras.
Niva kali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Mali na majeras.
Nibao yo, bama pingiro kipanga bao yo.
Abo bali na machela.
Aba my guys boy wana kala jealous. They wanna cross me monga dina Jesus. They wanna turn me out monga niwa senses. But I keep flowing monga dina cashes. Bali nervous, bali envious. Nika wanna get up ama kala silence. Bali intense, bali anxious. Wafuno ziba mufu yanga yani giant. Kuti bako pero no ni washa monga best. In a way isi ni mafeluka monga test. Ni owning a building but indi na jabe guest. Ni katoka boy ni oneka monga change. Bana kala boy queer.
Bali na matelas.
Baka ni wana feni chita.
Bali na matelas.
Bama kala insecure.
Bali na matelas.
Bana kala bitter.
Siba masekela mundaba tili famous. So bama funo tipa ila Lakers. Tisha pino nangu tili pema papers. Certificates abano ni ma players.
Bali na matelas.
Niva kali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Bali na matelas.
Niva oyo. Bama pingiro kipanga bao yo.
Abo bali na matelas.
Niva kali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Bali na matelas.
Niva oyo. Bama pingiro kipanga bao yo.
Abo bali na majelas.
Bali na majelas, banazu shaka pafa. I just washed out, anga wamboni aliku pafa. Legacy na sila, boom si machiki. Femu ndie ya kiba, kombwe si machiki. Security ni mulungu oima. I feel like Mozambique oima. Elo sinza katiela pole punkes ni milandu. Beef la majelas, letani ni na mandu. Focus, wake at, dosa po majelas.
Kutifinga hidi tungangale po na famous.
Deep on hating kwewe wati kondai 5e. Gati muti zondai chicheve ni chanu. I am the boss ya paiwe unazala weka. Jealous people never win pala uka weka. Ni mangeneka, ni rineka wanipo better.
Na pushing a kola siya kala sweet kayo getcha
boss.
Ni bakali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Bali na matelas.
Ni bao yo. Bama pingiro kipanga bao yo.
Abo bali na matelas.
Baka ni wena muli chota nolo pespo. Nityoba monga nenzo sambila domestio. I'm the shit monga ni pitra trini. Manja yali jeti bati tumba ili clean. Is a street in a pampamo we never ride solo. Pose chimangene kolo pokumba mifolo. Monga romario uza kafa na chikongo. Wese nishi kuno vifendela patoko patoko. 10 years plus but we still going hard ya. Tisha ina monga police campu verandia. Fimba upoke mambala uzonda progress. Weze kutipenetezo trusting a process. Niozi funila masoka na mashamo. Instead yozi letia pafupi unga swemo. Kazi zondani ine kuno ni pailinga. Kazi boilinga ni ine ni fryinga.
Siba masekela mundaba tili famous. So bama funo tipa ila Lakers. Tisha pino nangu tili pema papers. Certificates abano ni ma players.
Bali na matelas.
Niva kali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Bali na matelas.
Niva oyo. Bama pingiro kipanga bao yo.
Abo bali na matelas.
Niva kali jono wanda nipezeka bawa nifulu malinzo.
Bali na matelas.
Niva oyo. Bama pingiro kipanga bao yo.
Abo bali na matelas.
Jedi on.